kube yizwi khumbulani kusasa ntambama kunjalo kodwa niyazi lapho engiqonde khona ukuthi akube amamayela ngamashumi amahlani enhla nomgwaqo incwadini ka-Exodus siyafunda kulobu busuku esahlukweni seshumi nambili sika-Exodus nevesi leshumi nambili nevesi leshumi nantathu. Ngikholwa ukuthi kungakuhle uma simile sisafunda izwi ezinhlonipheni kuNkulunkulu. Exodus ishumi nambili ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe ngalobo busuku ngibulale onke amazibulo ezweni laseGibhithe abantu nezinkomo ngenze izahlulelo kuzo zonke izithixo zaseGibhithe ngiyinkosi. Igazi liyakuba luphawu lweni endlini lapho likhona. Nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini ningehlelwa izifo sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe. Asikhulumise amakhanda ethu baba Nkulunkulu, siyakhuleka kulobu busuku ukuthi sizozihlola thina futhi sibone uma igazi lingeleneleyo nelibonakalayo njengoba sikhuluma ngezi lakho. Kwangathi umoya ongcwele ungasihole usiqondise egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. Ukufunda kwethu kombhalo kulobu busuku kusibuyisela ku-Exodus. Exodus ngokuphuma futhi lokhu sonke sisejwayele isikhathi nokwendikimba. Ngizothatha indaba ethi uphawu.
A token. What is a token? A token is
uphawu, yini uphawu na? Uphawu isibonakaliso se ukuthi inani likhokhiwe njengenkampani yakwaloliwe noma imali yebhasi. Uma behamba ngomzila wamabhasi uyangena amaningi amadolobha asenako. Ungakwazi noma ithikithi liwuphawu. Uma uye enkampanini yakwaloliwe uthi noma inkampani yamabhanoyi futhi uthenge ithikithi akusiye imali oyifakayo uma uhamba, uphawu ithikithi lakho noma uphawu lwakho oluncane onalo. Lukhombisa ukuthi uthenge inani elidingekayo, badinga inani elithize naleli nani likhokhiwe. Ngendaba esikhuluma ngayo kulobu busuku, isidingakalo sikaNkulunkulu ngo-Israyeli, isidingakalo sikaJehova kwakuyigazi lewundlu, leso kwakuyisidingakalo sakhe futhi sasizoba ngesophawu. Uphawu lalukhombisa ukuthi isidingakalo kwasekuhlangatshezwane naso ukuthi lokho uNkulunkulu ayekudingile kwasekuhlangatshezwane nakho. Okudingwa nguloliwe uphawu lukhombisa ukuthi sekuhlangatshezwane nakho. Imali yakho yokugibela isikhokhiwe, usulungele ukungena esitimeleni, ibhanoyi, ibhasi noma ngabe yini, kodwa ufanele ube nophawu. Ungeke waqhubeka ngaphandle kophawu. Eziningi zezinkampani zingeke ziwemukele ukheshe wakho. Uma uphuma uye ebhayinoyini, uphumele lapho bese uthi ngifuna ukukhokha ithikithi lami. Uhamba uyothola ithikithi lakho kuqala. Ufanele ube nethikithi futhi nje uphawuye lona ufanele uphathe. Imali uqobolwayo ayizukusebenza, ufanele ube nophawu. Ukuphila kwasekuphumile emhlatshelweni futhi manje igazi laliwuphawu. Izimiselo zakhe zasezenziwe. Yilokho kwakuyikho eGibhithe lobo busuku obesabekanga phambi nje kokuba ukufa kugadle inhlupheko yokugcina. UNkulunkulu wayekhombise izibonakaliso zakhe ezinkulu nezimanga eGibhithe, ukubekezelela kwakhe nomusa kuFaro nabo bonke abantu bakhe. Wayethumela izibonakaliso ezinkulu eziningi ngezwe, wabathumela umprofethi, wababonisa izibonakaliso nezimanga, insika yomlilo nako konke ayekwenzile. Futhi nokho konke lokho ayekwenzile nokho babengaphenduki. Babengezi kuNkulunkulu, abazinakanga zonke ezezibonakaliso zakhe, abamnakanga umprofethi wakhe, bawunakanga umlayezo, babefuna indlela engeyabo. Ngakho uNkulunkulu wayesecikekile yibo. Ngakho wathi, ngizokwenza ukwehlukana manje phakathi kwalabo abakholwayo nalabo abangakholwayo. Anguthi siphila kuleso sikhathi manje lapho uNkulunkulu enza khona ukukhethe umuntu uyokholwa noma ngeke bakholwe futhi uNkulunkulu wayidinga uPawu noluPawu lwaluyiwundlu elingena lichana ayebambise ngale kufeni insimini yaseyidini futhi manje ngenkathi iwundlu libulawa igazi lalizobekwa phezu kwensika yomnyango nasekhothameni futhi lalizoba ngelokubonisa ukuthi izidingakalo sasesenziwe oh ngicabanga ukuthi leso isifundo esikhulu sethu njengoba sisibona sibona okholwayo ekhonza njengoba wayekhonjwa uPawu lwegazi wayefanele okholwayo wayefanele athole iwundlu alihlabe iwundlu iwundlu lendlu athathe igazi ngehisophi okuyibrashi elincane nje elimila lapho ezweni futhi wona ukhula olwejayelekile besingakubiza kanjalo futhi wayefanele abhece igazi uyakhombisa ngokubheca kwegazi ngaleli hisophi hisophi limele ukukholwa isikhathi esiningi abantu bacabanga ukuthi bafanele babe nokukholwa okuthize okungaphezu kwemvelo ukuba abe yikholwa akunjalo hisophi likhuluma ngalokho ukhula olwejelekile nje owawungaluthola noma kuphi ulikhe ulicinise egazini bese ubheca igazi Igazi kulokusuku libheca ngokukholwa obulula hayi nje into engaphezulu kwemvelo ingakuwe ngondawo zonke kalula nje njengomntwana yelula isandla bese ulibamba bese ubheca igazi isophi lingukukholwa okunjengomntwana obulula nje ekholweni akusiyo into ongefinyelele kuyo awudingi ukuba weluleke kude kakhulu ukuba ulithole leli isophi elimila kulelozwe limila ebifantwini yezindonga uhlobo olunca anelwe qabunga elimisise okwedayimane ungalika noma phi njenganje njengotshani noma ukhula obelungaba se ezweni lapha manje ulike nje ulibhece ulibeke phezu komnyango ilandele ukukholwa okufanele kubhece ngayo uthathe ukukholwa ngiqondo okusho njalo bese ubhece igazi lika Jesu Kristu ukukholwa emnyango wenhliziyo Lokhu kwakuzokwehlukanisa futhi kwenza umehluko phakathi kwalabo ababephuma eGibhithe nalabo ababezohlala eGibhithe futhi bagubhe neGibhithe kwenza umehluko uyaxaka ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani njalo ngezibonakaliso iziboniso izimpawu kanjalo njalo ubehlala njalo ekwenza leyo indlela yakhe yokwenza noma yini akakwenzi neze ngaphandle kwalokho uNkulunkulu akawenzi neze omnyakazi aze awenze ngaleyo ndlela indlela uNkulunkulu aqala ngayo leyo ndlela uNkulunkulu aqeda ngayo ungongena siphelo unamandla onke osezindaweni zonke ongowazi konke akadingi usizo lomuntu akadingi ukumusha kwethu njengoba ngishile izolo ebusuku akazidingi ukuba siwumushe izwi kufuthi sisho ukuthi lichaza ukuthini ukhuluma lokho elithi liyokwenza lokho ngokuhumusha akho umuntu ozolihumusha uma uNkulunkulu ethi makube khona futhi kuyikho lokho ngokuhumusha kwakhe kwalo singathe sithi izinsuku zezimangaliso sezedlule ayikho into yokuthi umbhaphathizo kamoya ongcwele umuntu omkholwayo uNkulunkulu ukhuluma kuye lokho ngokuhumusha banako lokho ngokuthi bayazi ukuthi banayo ngoba uNkulunkulu unikeza ukuhumusha kwakhe yena ezwini lakhe lokho ayekudinga ngalobo busuku kwehlukanisa abakholwayo kwabangakholwayo okholwayo umkhonzi wayebandakanye nomhlatshelo wakhe ufanele abhece igazi Konke sikho ukuthi thatha futhi ubulale iwundlu ubeke igazi phandle lapho ndawo noma uligcine oqembeni noma ulehlisele komakhelwane wadingeka alibhece igazi yilo ndlela ungayo kulobo busuku besingeza futhi sizwelane nayo yonke into uNkulunkulu ayenzayo lokho akusiko akudingayo kufanele ulibhece akwenele uze libhece igazi lifanele libhece lokho kukhombisa ukuthi uyabandakanywa umkhonzi wayebeka isandla sakhe phezu kwewundlu Besekele libulala ezibandakanye nomhlatshelo into efanayo esiyenzayo kulobo busuku ukubeka isandla sethu phezu komhlatshelo wethu futhi sizibandakanye naye futhi uyizwe sifanele sibandakanye kuphela ngoKristu kungenkathi sibandakanywa ngezwi ngoba uyizwe behlala njalo yilo ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu onguyena izono namuhle naphakade izwi lingaka labelwe isizukulwane ngasinye uNkulunkulu uthumela omunye phakathi lapho futhi akhombe lelozi ukuhumusha kwakhe yena uqobo. Izivumo khona nezinto bekuhlala njalo kunebandla lisesiyaluyalweni esinjalo. Wonke umuntu wathi awu yilendlela futhi yilendlela futhi yilokhu enifanele likwenze. Kodwa uNkulunkulu yangena bese efika enkundleni bese enza lokho athi kuyofezeka. Lokho ngokumusha akadingi muntu ukuba asho. Hayi umuntu onesono noma izinhlangano noma iliphi ihlelo elikhulukazi noma yini enye ukuba ihumushe izwi, umbhishobhu othize, umbhishobhu omkhulu, upapa noma okuthize. Akusikho lokho. UNkulunkulu wenza ukumusha kwakhe yena uqobo ngenkathi ekwethembisa uyakwenza. Njengoba ngishilo izikhathi eziningi ngenkathi ethi mawube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya, lokho ngokuhumusha kusadingi okuye futhi noma yini enge ukuba izame kuyihumusha. UNkulunkulu uyahumusha qobo lwalo. Leli gazi libhexa nomkhonzi obandakanyiwe wayezibandakanye negazi ngokulibhexa endlini yakhe uqobo phezu komnyango lapho ayengena kuphuma noma angene ngaphandle kokwaziwa ngegazi. Umfanekiso ophelele impela walamhlanje wegazi likaJesu Kristu. Manje ke igazi laliwuphawu lwenkomba. UKristu uwuphawu lwenkomba yekhona namhlanje. Ukuphila kwesilwane lezo zinsuku isizathu babedingeka babhexe izithako zegazi balithathe ngehisophi balibeke phezu kwensika yomnyango nekhothamo, yingoba isilwane umkhonzi owayebeka izandla zakhe phezu ezibandakanya nesilwane, ukuphila okwakusesilwaneni kwakungenakubuya phezu komkhonzi, ngoba isilwane asinawo umphefumulo asizenzi sibe ngcono nhlobo. Siyathola namhlanje ukuthi thina muntu nakuba siwile kulesi simo esiwile, sakha izindlu zethu kangcono, sakha imoto engcono, sithatha lokho uNkulunkulu asekudalile sikuphendukezele bese sikuphendulela entweni ethize ukuba sisize thina. Ngombizo ukuthi singamadodana kaNkulunkulu emumweni wethu owileyo noko sinomphefumulo. Ngeke sadala njengoba kwenza uNkulunkulu, kodwa singathatha lokho akudala bese senza okudaliweyo okufanayo ngalokho asevele ekudalile. Isilwane sikwenzi lokho, inja isalokhu iphila ngendlela efanayo ayiphila ngayo, inyoni isalokhu yakha izidleke nenhlanzi inezinkundla zayo zokuzalela. Akukho mehluko lapho, ngoba ngani na azinawo umphefumulo, kodwa ufakazisa ukuthi umuntu usemfanekisweni womdali wakhe. Ngakho-ke ukuthi ngenkathi isilwane sifa negazi lephulwa ingqamuzana lephulwa kuphila kusengqamuzaneni legazi, futhi ngenkathi ingqamuzana legazi lephulwa igazi lephulwa umkhonzi wayefanele athathe isithako semvelo segazi bese sibeka phezu komnyango ukuze sikwazi ukubonwa ngeso langempela, ngoba ukuphila okwakusesilwaneni kwakungenakubuyela phezu komuntu, kungenamphefumulo. Ngakho-ke kwakungenaku kubana nomphefumulo womuntu. Ukuphila kwesilwane ngeke kwabuyela phezu kwesidalwa esingumuntu. Manje umhlatshelo wethu namhlanje hayi kuphela isidalwa esingumuntu esejelekile, kodwa kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe owabanda kanye enyameni lapha phezu komhlaba. Ngenkathi lelo ngqamuzana legazi lephulwa akwenzanga kuphela umphefumulo womuntu noma umoya womuntu, kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe owabanda kanye kulowo muntu ubuyela phezu kokholwayo embabathizweni kamoya ongcwele. Lolo uphawu uNkulunkulu aludingayo namhlanje. Uphawu namhlanje sidingeka sibe nalo, kufanele lube umoya ongcwele. Lolo uphawu lukaNkulunkulu aludingayo. Sizofakazisa ikini ngemibhalo. Phandle kukamoya ongcwele awuluveze obala uphawu. Lolo uphawu lukhombisa ukuthi uzibandakanye nomhlatshelo. UNkulunkulu kubuyisele uphawu ukukhombisa ukuthi wemukeliwe. Futhi kwenziwe lokho akunendaba ukuthi lunge kangakanani, wazi kangakanani ukuthi unguprofesa wasekholiji kanjani, umuntu olungile, umshumayeli noma kungaba yini, awuqonda nhlobo uzokwazi ukukhombisa uphawu. U-Israyeli kulelo phumo lapho bephuma ngaleso sikhathi babefanele babe nophawu kufakazisa ukuthi babebandakanya nomhlatshelo wabo. Futhi kulobo busuku uNkulunkulu udinga umbhabhathizo kamoya ongcwele kube yisifakazi sokuthi sibandakanywe ekuvukeni kukaJesu Kristu. Christu. Uko okusilele kukho iBhayibheli liyakufundisa kusobala futhi sifanele sikukholwe kuyizwi likaNkulunkulu. UNkulunkulu uyakudinga sinophumo futhi sonke siyakwazi lokho. UIsrayeli wayemasha eya ezweni elithenjisiwe kanjalo nomlobokazi uyoya ekhaya lakhe masinge impela. Manje siyathola igazi eliwuphawu futhi lakhonjwa wonke umuntu wakhonjwa igazi. Umoya oNgcwele uphawu lwethu namhlanje ukusikhomba ngawo noJesu Kristu ekuvukeni kwakhe. Igazi libhecwa ngokukholwa. Isithako semvelo segazi sasingenakuzifafaza zonke izinhliziyo. Siyakwazi lokho ngoba lachitheka eCalvary labhukudisa umhlabathi. Kodwa phandle ngenkathi lelo ngqamuzana legazi lephulwa ladedela uNkulunkulu ngamandla angcwelisayo. Igazi elalinawo ukubuyela kwabakholwayo. UNkulunkulu ekuqaleni wayenguNkulunkulu uyise owayephila ngaphezu kwabo bonke njengensika yomlilo nje eyahola abantwana baka-Israyeli bedabula ehlane. Wohlela phezu kwentaba uma noma ubani ethinte intaba ngoba kufanele abulawe. UNkulunkulu ungcwele futhi angexolele isono nangayiphi indlela. Nomuntu othinte leyo ntaba wayefa ngisho nezilwane sasibhokodwa ngenkathi uNkulunkulu edla wayengcwele. Manje-ke uNkulunkulu ezehlisa uyehla futhi wenziwa ngesimo somuntu esasikwazi ukumphatha simthinte. IBhayibheli lasho kulelo ngqamuzana legazi elincanyana amaJuda amaningi lifuna ukuba lithi wayeyijuda. Abaningi bethu ufuna ukuba athi wayeyijuda. Wayengezile ijuda futhi engesuye owezizwe. WayenguNkulunkulu. Wayengubukhona obunokudala ngesandla sikaNkulunkulu somandla. Wade letabenekela ehlala kulo esilazi njengendodana kaNkulunkulu. Kunjalo ubuNkulunkulu ubuNkulunkulu obuphakeme bukaJesu Kristu ngoba uNkulunkulu wayehlala kuye. UPetro wathi madoda akwa-Israyeli uJesu waseNazaretha indoda eyenza yaziwa nguNkulunkulu ngezibonakaliso nezimanga nimthathe ngezandla ezibi futhi nambethela. Sasingofakazi bokuvuka kwakhe ngenkathi umoya ongcwele wayethululwe phezu kwabo. Manje siyathola ukuthi kulento enkulu ukuthi njengoba uNkulunkulu wayezibandakanye no-Israyeli emuva lapho futhi edinga leyo nkomba. Manje siyathola lapho amaJuda ayengathi ayengahle athi awu manje awume kancane nje. NgiyiJuda, ngisesivumelwane sika-Abrahama, ngisokiwe. Isivumelwane sasine, sasichithwa uma uPaul lwalungaveziwe obala. Cabangeni lokho. Ngikhuluma ngoPawulu lolusuku uma lelo gazi lalingaveziwe obala lelo Pawu angikhathele ukuthi wawungabonisa kangakanani ukuthi wawuyiJuda ukuthi wawusho kangakanani ukuthi wawukholwa. Ungathi kuba wawukade ungurabi umpresi kumba noma yini kodwa lelo Pawu lalufanele lubhecwe ungeke kungena noma ukuphuma uyebo noma uqhabo aze abone igazi wayedlula. Abanye abafo babengahle bathi buyele eceleni lapha ngingafakazisa ukuthi ngasokwa nginezinsuku ezisishiyagalombili umpristi unerekhodi lakho igama lami lisencwadini phezulu lapho. Lokho kwakungahlangene nokukodwa nakho uPawu lwaluyi. Uma uPawu lwalungabheciwe isivumelane sasichithwa sasingena msebenzi. Sivele sikubule okushiwo nguNkulunkulu ngahoxa izineze kodwa uyenezela kukho. Abasendulo niyabezwa bethi ungaphingi kepha mina ngithi kini ukuthi owebuka wesifazana mkhanuko osephingile naye vele. Ngahoxa izineze uyenezela kukho uyakhulisa lokho akwenzayo konke kwemisebenzi yakhe ukukhulisa ngokuqhubekayo. Ilapho esihamba khona sisuka onyakeni webandla owodwa sisuka kuLuda singene kuWesley singene kwiPentecost kodwa futhi siqhubeke njalo njengoba sihamba njengoba siqhubekela phezulu uNkulunkulu ngokuqhubekayo ekhulisa izwi elifanayo. Lokhu lihamba nje njalo kuze kuthi ekugcineni ibandla liyongena emfanekisweni kaJesu Kristu eliyoba ngumlobokazi wakhe ayoliyisa ekhaya. Kunjalo into esiyibhekile namhlanje impela siyaqonda ukuthi ibandla liyodlula khona ekuhluphekeni kodwa umlobokazi angeke uyokhishwa ebandleni njengoba nje njengoba u-Israyeli wakhishwa eGibhithe. Siyathola manje ukuthi umoya ongcwele waba yiwo manje osibandakanya noJesu Kristu. AmaJuda ayengahle athi yebo singamaJuda ezivumelane kodwa uma engenawo uPawu isivumelwane sasingenamsebenzi. Sile fana ayo manje. Awe ndaba uti silunge kanga kanani. Akuna ndaba. Ubunga ase uti au ngi. Ngenze loku. Uti ngenze zogele zizindo. Futi ngikoke. Zishumi zami. Gisonde sotweni. Futi ngenza gonge loku. Unkulukulu tinga upau. Kumbisa uti. Ubanda kanyenu. Mtachelo wako. Lowo. Ozisho uti unai. Lowo. Okolwa uti unai. Upetu wati pendukani ilona loo ni pabatize kameni liga Jesu Kristu kuko utetelela kwa zono kona ni agwa mweli iso isi pio sika moyo mkwene mkuma isi chembiso gesendi sama ndona bengi ni sabo okutu onge inkosu ngulungulu weche ya kubabiza ubando mwende na sone kukula loko futi ati izi nsuhu zazi mangalisa sone dhulu ubando ya kwenza loko futi ati izi nika ngulungulu lali neputa na inkati eti obiza ikamba lenkosu mkuma isi chembiso gesendi ni sama ndona bengi ni sabo okutu Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza uyoqhiviza uphawu phezukwabo lokho kwenza umehluko phakathi kokholwayo nokakholwayo akukhona labo ababebeka uphawu ngumbuso kaNkulunkulu nalabo abaphawulwe ngophawulo esilo nalabo abaphawulwa ngophawulo esilo babengena kukhulu thatha uphawulo kaNkulunkulu into efanayo yangena namhlanje futhi siyibona ngqo phambi kwamehlo ethu uqobo ngendaba ukuthi lunge kanjani ukuthi usho kangakanani ukuthi uyikholwa uNkulunkulu uwadinga upawu waludinga igibhithe uyaludinga kulobu busuku uyaludinga kulobu busuku kuselokhu upawu luzadingeka kakhulu impela nje kulonyaka njengoba lwalunjalo ngalowo nyaka ngikatshala uma oyisitshitsheni sebhayibheli ukuthi ungayichaza kahle kanjani imibhalo usathana ngenze into efanayo kodwa wakhumbulani lokho akuhlangene ngalutho nalo uNkulunkulu udinga into eyodwa lolo upawu upawu lukhombisa ukuthi ukubandakanywa nomhlatshelo wakho ozisho ukuthi uyawukhonza amen yilokho nxa ngibona igazi noma upawu igazi liyakuba upawu futhi ngibona igazi ngiyakudlula kini Ukufa kwase kulungele kushaya igibhithe ngaleyo nkathi noma ngasiphi isikhathi kwakungezikhulu isikhathi esikhulu kakhulu uNkulunkulu wayebakhombisa umusa ngokubakhombisa amandla akhe izibonakaliso babesalokhu befisa ukungaphenduki nokungabheka emuva babengafuni lutho olunjengalolo babengakukholwa babengawukholwa umlayezo owawuqhubeka uNkulunkulu wayebathumela umlayezo abawukholwanga babesalokhu befuna ukuqhubeka ngqo ngendlela ababenza ngayo umfaniso nje ophelele wanamhlanje into efanayo konke ukwenzeka kokomoya nazo zonke izibonakaliso zomoya kuyisixwayiso esivela kuNkulunkulu ukuthi ikhona into elungela ukwenzeka uma leso sibonakaliso zivela kuNkulunkulu uma senziwe ngumuntu akukho lutho kuso kodwa uma zithike kuNkulunkulu noma ubani uyazi wonke umuntu uyazi ukuthi uNkulunkulu uthumele isibonakaliso uma kuyisibonakaliso esingaphezulu kwemvelo uthumele umlayezo unalezo sibonakaliso ukwenza njalo akehluleki ne ukwenza lokho sibona izinto engesizo izibonakaliso zikaNkulunkulu awu manje ke akuzu kuba yilutho ngoba uNkulunkulu akekho kukho kodwa uma uNkulunkulu ekukho umlayezo uzolandela lokho nalowo mlayezo ufanele uvele embhalweni lowo ufanele ube ngumlayezo wangokombhalo ufanele ufike ube ku isho kanje inkosi konke kwenzeka kokumoya kuyisibonakaliso sivela kuNkulunkulu njengomlayezo nezibonakaliso zilandela kulolu suku njengoba kwenzeka ezinsukwini zezinye izinsuku esedlula kuzo ngesikhathi seBhayibheli futhi asike singesikhathi lesi ebisiyo ke sibe khona kuze kube manje asike singe isikhathi lomlayezo zo obuyoke uze uvele kuze kube manje uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyokuba njalo ufikele wendodana yomuntu umlayezo ubungeke kube khona kuze kube manje izwe lalingeke simeni njengoba selize laba kuzo manje ileli hora uJesu abengabonakala ngalo noma ngasiphi isikhathi njengoba zanelele ngele izama ukuthenga amafutha lokho kungaleso sikhathi ngenkathi umlobakaze ngena nazo zonke ezinye zazo yashiywa lapha sinakala cabanga ukuthi kwenzekani na yaqhubeka ngozi shumayela futhi zicabanga ukuthi zazithola imiphefumulo kube siniso naye yonke into futhi zazingakwazi zazingazi lutho ngakho ibandla liyoqhubeka licabanga ukuthi imiphefumulo yasindiswa yonke enye into nebandla selivele mlobazi libeke uphawu alikwazi impela yilokho impela umbhalo wakusho uno wangena emkunjini uNkulunkulu wawuvala ngophawu ngaphandle qiniso ngesikhathi siyofika lapho abesilisa labesifazane beyokhala kuNkulunkulu futhi bacabange ngisho nokuthi banokuthize bebe bengenako kunjalo impela umbhalo ukhuluma lokho okunjalo sifanele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu uyabekezela engathandi ukuba ubhubhe namunya njalo uthumele izibonakaliso zakhe izimanga zakhe bese kuthi ke uma eselungela ukwenza noma yini wehlukanisa okholwayo kongakholwayo qaphelani manje ke ukuthi ubahlinzeka kanjani abantu bakhe bezwe elithenjisiwe kungani ukuthi wabenzelani abantu bakhe bezwe elithenjisiwe lapho ukuba aqiniseke ukuthi babengeza ukuxubana ohlobweni oluthize lemfundo egqamile. Wazani na wathumela uMose kubo uMose enomlayezo ekhomba izwi likaNkulunkulu futhi ukukhomba uMose wathumela insika yomlilo eyalenga phezu kwakhe. Amen. Manje ke ukubanika isiqiniseko esifanele uthi nge uphawu. Amen. Naso isithunywa umlayezo nokuqinisekisa lophawu isiqinisekiso siphelele abafanele bangakhathazwa yilutho ngazo. Akule ndaba ukuthi zazingakanani izinhlupheko ezigadlayo ukuthi wonke umuntu uthini banamekwe ngophawu. Israel ephuma eGibhithe njengoba ngishilo emizuzwini embalwa edlule ngumfanekiso womlobokazi ephuma ebandleni. Ikathi uMose eqala inkonzo yakhe uIsrael wabuthana ndawonye endaweni eyodwa egosheni uqala ukukhuleka ngoba bazi ukuthi ihora laselisondele ngoba babazi ukuthi into ethize yayilapho. uNkulunkulu wayesevele efikile uNkulunkulu wayesebenza enza izinto ekhombisa izokwenza bavela kuzo zonke izingxenye zeGibhithe njengoba beyokwenza nje ngosuku lokufika kwakhe bayokhipha abantu eMethodist eBaptist kuyiluthela bonke laba ababandakanya Kristu ngophawu uNkulunkulu uyobathatha kanye naye uma efika. Siyafunda ngapha kumaHebheru isahluko seshumi ivesi yalamashumi amabili nesithupha uma sona ngamabomu emva kokuba sasemukele ukwazi kweqiniso akusekho umhlatshelo ngesono kodwa okwesabekayo kulindelwa okwesabekayo kwezahlulelo ezishisayo okuza kuqeda iphika nkani. Lokho kungukuthi uma sikholwa ngokungesikho ngamabomu emva kokuba sesinokwazi kweqiniso akusekho umhlatshelo ngesono. Cabangeni akule ndaba ukuthi cabangane enhlizweni yakho uPaul ngeke neze labhecwa uma ulwenqaba okwesikhathi sokugcina khona ke lungeke labhecwa yena ngokuba owona noma ukholwa ngokungesikho ngamabomu. Njengoba sibona izibonakaliso zokuphela ezinkulu nezikhathi ezizayo njengoba manje sinesithembiso sezwi onke amazi esithenjiswe wona ngaphambi kwesikhathi sokuphela silele kuso ngqo manje ngisho nasekuphawuleni kwesilo namahlelo ebuthana ndawonye nokubusa kukaPapa kungena yonke into ingemdlela impela kungayo nje izwe lilenga ngale amabhomu ama-atomu lisezi phanyekweni futhi uNkulunkulu ukhuluma ngezinceku zakhe amabadleni futhi ezidonsela ngaphandle futhi ekhombisa izibonakaliso athembisa ukuthi uyozenza ngaphambi nje kokufika kwakhe. Sisesikhathini sokuphela uPaul uyadikeka. Yebo mnumzane. Manje siyazi ukuthi lezo zinto ziqinisile njengoba zazinjalo zazingufanekiso kuphela walokho esidlula kukho manje njengoba sibona lezi zibonakaliso ezinkulu ziza isikhathini sokuphela zisexwayisa isikhathi sesisondele. Ningoni ngamabomu ningabi ngabangalale liyo ngamabomu uma kukhona into ethize kuwe ethi awu manje ngiboni lapho engidinga khona umoya ongcwele ngahle ngingamdingi ngiyakholwa ngenkathi ngikholwa ngamthola. uPaul wathi kubantu ababuza lo mbuzo wathi nimamukele yini umoya ongcwele lokhu nakho lona umoya ongcwele uluphawu. Umuntu ukholwa kuNkulunkulu lokho kuqinisile ngokwenele kodwa umoya ongcwele uyisiphiwo sikaNkulunkulu uyinto ethize ehlukile kunokukholwa kwakho. Ukukholwa kwakho kuya kubheca lokho kunjalo impela kodwa umoya ongcwele ungufakazi. Sizobona emzuzwini embala nje ukuthi usebenza kanjani nokuthi kwenzekani lapho esingaqiniseka khona lapho isazi khona lapho esiqinisile khona noma cha uyasexwayisa ukuthi isikhathi sesisondele. Sifanele sithandane. Ngalesikhathi ibandla nekolo kufanele kungahlonzeki. Abakholwayo, abakholwayo bafanele bazohlukanise nazo zonke izinto zezwe, konke okungukungamesaba uNkulunkulu. Okholwayo ufanele azehlukanise nakho. Qhavelani. Babengabuthani nje babe ndawonye kuba bakhulume ngakho. Futhi bathi siyakukholwa. Babebuthana ndawonye kuba babhece igazi. Bengezi bathi, "Oh, impela ngiyakukholwa lokho." Baye ekhaya, babefanele benze futhi babhece igazi. Ukuze uPaul ubone, bangene phansi kwalo. Lokho kunamhlanje. Siyahlala futhi sizwe umlayezo ushinyayelwa. Siwufunda eBhayibhelini sithi, "Oh yebo, ngiyakukholwa." Lowo. Lokho kusikho okudinga uNkulunkulu. Akulendaba ukuthi ukholwa kangakanani. Nifanele nibe nawo. Bandla papamani, melinga leli yihora lakho lokugcina. Ukwahlulela kulele silinganisweni ngaleya kwaleli sisizwe. Uma uNkulunkulu ubengayeka lesi sizwe size dlulele nalokho esikwenzile manje, ubuye kubezeleka ukuba avuse iSodoma neGomora futhi axolise ngokubashisa abaqede. Kunjalo, sizokhokha ngezenzo zethu, senza into efanayo nabayenzayo eSodoma. Futhi uNkulunkulu uthumele umlayezo phansi ngayo impela nje indlela enza ngayo eSodoma. Impela nje wathumela uyele ebandleni phandle lapho neqembu likaLoti naseSodoma futhi wathumela kwabakhethiweyo kanjalo njalo. Futhi wakufakazisa ukuthi ibandla lihlezi impela esimweni elelikuzo ngezinsuku zika Lodi njengoba uJesu wathi kuyoba njalo futhi. Bangani, usezandleni zethu, sizokwenzani ngakho na? Nithi, igazi ezandleni zethu na? Yebo, ngicabanga ukuthi u-Oswati wacaba ngani ngenkathi ehlezi kulelo kamero ngolunye usuku ngokuthatha igazi lendoda engumfo wakubo edubula umongameli ngokumbulala ngamabomu na? Futhi wayehlezi lapho azi ukuthi wayefanele abhekane naleyo nkantolo enhlangano yamazwe ngathi leyo nkantolo enkulu imbuka ngamehlo athukuthele azi ukuthi ezandleni zakhe kwakuyigazi kamongameli wase-United States wayesebhokisini lomjuluko. Kufanele kwenze njani kumuntu uma wazi ukuthi unyathele phezu kwegazi likaJesu Kristu futhi wala ukukwenza na? Uhlezi ebhokisini lomjuluko. Awusikho ukuthi uyokwahlulela inkantolo enkulu kuphela. UNkulunkulu othukuthele ongalahla umzimba bese ephonsa umphefumulo esogweni. Yima, buka, lalela, naka, sinyathela phezu kwakhe nje kalula futhi sicabanga ukuthi uthanda kakhulu. Umfo osemusha wathi ngolunye usuku, "UNkulunkulu ngithanda kahle kakhulu. UNkulunkulu unguNkulunkulu olungileyo, ngiqiniso lelo, kodwa unguNkulunkulu wentukuthelo futhi unguNkulunkulu wokwehlulela, unguNkulunkulu wolaka. Siyehluleka ukukuthola lokho. Nimenza abe ngolungileyo kakhulu nize nimenze omunye omkhulu omdala ototosana nayo. Asiye omkhulu sanayo unguNkulunkulu somandla futhi akanabazukulu unamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ngaxhakulanga nokungeniswa ngesimo sobuntwana. Ufanele uzalwe ngokusha negazi libhecwe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Hayi omunye omkhulu omdala othambile agedele izingane zakhe zizedlulele abazukulu bazedlulele nanoma yini. Akasuye omkhulu, ungubaba. Yebo mnumzane, wonke umntwana ufanele azale kuye, ungubaba wokuqondisa. Siyazi ukuthi leli hora lilapha nezahlulelo sesisondele. Sizokwenza njani ngalo na? Ngingakuzonde kuba negazi lakhe phezu kwami. Iye kuphela indlela obungake uze ulisuse ngayo kuwe. Ngeze waligeze ulisuse. UPilati wakuzama lokho, wazama ukubalekela icala aliyise komunye umuntu. Wayesethi, "Mthumeleni ngale kuKesari kumbe noma umunye onjalo futhi nibone ukuthi wenzani." Kwabuyela kuye. Kwawela ngqo, kwabuyela emathangeni yakhe futhi kunjalo. Futhi namhlanje sizama ukuthi bengingakwenza uma umyeni wami, ya, bengingakwenza uma umngami, bengingakwenza uma ibandla lami. Kuyabuya kubuyela ngqo kuwe futhi. Uma uthi, "Oh, awu, ibandla lami liye kukhona lokhu." Kodwa uma uJesu Kristu ehla kule mihlangano futhi azikhombise yena embhalweni ukuthi buyela izolo namuhla laphakade, angikhathali ukuthi kumusha kwakho kuyini, libuyela ngqo emathangeni akho futhi lisezizandleni zakho. Akukho nto bafowethu nodadewethu eningayenza. Bangani, khumbulani lokhu, nina baseCalifornia nisekugcineni kogulu lwasentshonalanga lapha, nempucuko ihambe nakho. Nawo wonke amafutufutu aphephetheka angene Futhi into elandelayo lizoya kwaIsrayeli uma ibandla selikhushulwa. Uthatha isixwayiso, yinye kuphela indlela ongathola ukususa ngayo igazi likaJesu Kristu ezandleni zakho ngokulifaka enhlizweni yakho. Indlela iyodwa kuphela lisoze lasebenza ngenye indlela. Wathi nxa ngibona igazi uma libhecwa endaweni efanele, awu wena uthi ngiyalikholwa igazi ukuba ke babekade belichithiye ngaphandle ekuthekeni ngemuva na, ukuba ke babekade belibeka endlini yezinkukhu na, ukuba ke babekade belichithe egaraji na, khawo yalifanele libhecwe endaweni ethize iyodwa leyo yayisekhothamu enhliziyweni, lapho uNkulunkulu afuna khona igazi namhlanje, hhayi ezandleni zakho kodwa phezu kwenhliziyo yakho. UNkulunkulu uyalifuna futhi lisezandleni zenu namhlanje. Uma ningakamemukeli futhi nafaka uphawu enhliziyweni yenu, lisezandleni zenu. Inkomba yakhe yombhalo wakhe ngalolo suku izinsuku zokugcina ulibuyisela ngqo ezandleni zethu. Singamenze njani lo Jesu othiwa nguKristu na? Sizokwenza njani ngalo na? Into eyiyodwa kuphela ukuveza ubala igazi lakhe ngokulidedela libe senhliziyweni yethu ngomoya ongcwele. Thina sinesibopho noma yimuphi wethu ongekho ngaphansi kwalelo gazi. UNkulunkulu akanasibopho ngakho, asikho ngisho nesisodwa. Wonke umndeni wonke wawufanele uze, hayi nje ilunga elilodwa. Uthi awu uma ubaba hayi indoda elungileyo ngishumayeli ngizosindiswa. Khaba umnumzane uyihlala nyoka omesabayo uNkulunkulu akahlangene ngalutho nawe. Wena ngumuntu ngamunye, ngisole ebandleni elingcwele lelo bandla, ibandla lihlangene ngalutho nawe. Ayikho into ethiwa ibandla elingcwele, ayikho into okuthiwa ngumuntu ongcwele. Kunomoya ongcwele onabantu, umoya ongcwele ebandleni. Akukho zindawo ezingcwele, akukho zindawo ezingcwele. UNkulunkulu ongcwele, hayi wena ungcwele, mina ngingcwele, nguye ongongcwele. Sinesibopho kuye, hayi ebandleni, sinesibopho kuNkulunkulu nasezwini lakhe. NoNkulunkulu yizwi, iBhayibheli lathi wayeyilo, sinesibopho kulelo, lowo nguJesu Kristu. Qabelani ukuthi wenzani ngaleyo nkathi, sithola ukuthi wonke umndeni wawuphephe kuphela uma uPawulu lwalubhecwiwe. Uma uPawulu lwalubhecwiwe, babephephile. Ungani isahluko sesibili sikaJoshua? Tulani lapho ukuthi isifebe esikolwayo esigama linguRahabi, isifebe sabezizwe ngale ngaphesheya komfula ngenkathi bezongena ezweni elitshenjisiwe, izinhloli zawela ukuyohlola. Wonke umndeni wabo wasindiswa phansi kophawu lelo kuphela. Kumbulani ingelosi kaNkulunkulu ebhubhisayo yaluhlonipha lolo phawu. Ngenkathi amabandla eshona phansi, imeya yawo idolobha lashona phansi, inkosi yashona phansi, umbusi, abafundile, abezifazane ababukeka kahle, wesilisa obukekayo, abasemqoka, abanele, konke naye yonke into yashona phansi eyayingekho phansi kwalolo phawu. Amen. Kuyaba njalo kufikeni kwendodana kaNkulunkulu. Ingelosi yakhe ebhubhisayo ukubiza yonke into ongenalo uPawulu ombhaphathizo kamoya ongcwele phezu kwabo, ukukhombisa ukuthi ubandakanyiwe futhi wafa wena uqokwe emhlatshelweni wakho, futhi uzalwa emoyeni kaNkulunkulu, futhi wanameka uPawulu lapho ngomoya ongcwele. UNkulunkulu oyedwa kuphela futhi unguye kuphela okhuluma izwi elikahle, futhi yilo leli. Akekho omunye ongasusa noma yini kulo. Qaphelani, iJerikho lalizwile lokho uNkulunkulu ayekwenza. IJerikho lalizwile izwi. Liyakukhumbula ukuthi isifebe sathini? Sizwile ukuthi uNkulunkulu wazenza kanjani izinto ezinkulu? Yesaba, nizongisindisa nje uma ngizokhombisa umusa kini na? UJoshua futhi uKaleb noJoshua babe batshelile ukuthi abenzeni, ukuthi isetshenziswa kanjani le ntambo ebomvu futhi uhlalwe phansi kwayo. Asinazibopho ngomuntu oyedwa. Wathi ngingamngenisa ubaba wami na, ngingamletha umama wami na, ngingabaletha abafowethu, odadewethu, omakhelwane bami na. Letha konke lokho ongakungenisa ngaphansi kwayo. Lokho kuyafana namhlanje owethu, akusiko ukuthi singawaletha abamethodisti na, singawaletha ababhaptisti na, singawaletha abapentekostali na. Wonke lowo olungele kuza ngaphansi kwalo, uNkulunkulu uzokwemukela kodwa lokho futhi lokho kuphela kuzokubandakanya kuphela kanye naye. Qaphelani, yebo, amandla akhe amaningi amakhulu nezibonakaliso ayezenzile ezansi lapho futhi bakubona futhi bathi kungani singeke saba nabesifazane nowesilisa namhlanje oqotho nje njengoba wayenjalo lowesifazane. Uma sibona lokho uNkulunkulu athembisa ukukwenza futhi simbona ekwenza na. Khona ke into elandelayo kufika ukwahlulela. Bafanele ukuthi bakholwe ukuthi babe bakholwa, babefanele ukuthi bakholwe ukuthi babephelile kulolo dongo olukhulu lapho ababekhona, lapho ababekhona umndeni owabo omkhulukazi, indawo yabo enkulukazi. Abanye abantu abaningi namhlanje ngisho lokhu ngokuthoba nokuhlonipha, abantu abaningi namhlanje bathi ngisona ebandleni elikhulu kunawo wonke elikhona emzini. Umama wami wayesona kulelo bandla lingelinye lamabandla amadala kunawo wonke. Lokho akule lutho ongakwenza ngakho. UPaul uzofanele lubhecwe kahle kuba bacabanga leyo nto enkulu ababehlala kuyo, leyo ngoba enkulu eyayizobasindisa. Kodwa siyathola yonke into eyayingalukho mbizi lelo Paul yabhubha emzini. Kuyoba njalo kufikeni kwento elithanda yomuntu, isivele isho kanjalo. Kahle kuba kwakukade kukhona abanye balabo bafana bamatheyipu noma omunye umuntu owangena ngesinyalelo endaweni esezansi lapho futhi wadlala amanye amatheyipu kubo noma okunye okuthize futhi wathola abamiselwe ngaphambili, wathatha konke kwendlu yakhe futhi wayisebenzisela indlu yokukhonzela futhi wemukele izithunywa. Khona-ke ngenkathi bethola bonke emzini ababengeza phansi kwayo futhi bakhole uPawu ngenkathi ethola konke okwakho phakathi lapho, khona-ke imbubhise iyafika ngenkathi ulaka lukaNkulunkulu lubhubhise leyo ngcubo enkulu ababenayo ezansi lapho. Isibonakaliso soPawu sabamba indlu yakhe yaphepha. Isibonakaliso soPawu hayo kuye akulendaba ukuthi mingaki imiphakathi nokuthi zingaki izinto ezinhle zesiphambano sibovi ababenazo, ukuthi kuhle konke ukuthi kungakanani okwalokhu nokuthi zingaki izinhlangano zozwelo, yonke into yaphupha eyayingekho ngaphansi kwalelo Phawu. Manje kucabangeni yonke into yaphupha. Ngikatshali ukuthi babe nebandla elikhulu kangakanani, ukuthi lalilikhulu kangakanani ihlelo babesonta kulo, kwakuyihlala Nkosi. Yonke into yabhupha futhi yabhupha kanjalo yonke into eGibhithe eyayingekho ngaphansi kwalelo Phawu. Namanje uNkulunkulu akaziguquli izindlela zakhe kunoPawu namhlanje, futhi uThethe wethu bekungcono ulemukele, ungcono ube nalo. Kumbula nje isixwayiso. Bukani ukuphila okufanayo lokho uPawu okwakwenzayo nento efanayo uPawu olwayenzayo eGibhithe. Lwasindisa yonke into eyayingaphansi, yonke into eyayingenalo yabhupha. UJoshua ngumfanekiso kaJesu, okungukuthi uJoshua kuchaza ukuthi Jehova msindisi, kanjalo uJesu kuchaza ukuthi Jehova msindisi. UJoshua wayeqinisile esibonakalisweni soPawu izithunywa zakhe ezazilushumayelelile, kanjalo uJesu uzoba ne qiniso esibonakalisweni soPawu izithunywa zakhe ezalushumele ngenkathi efika. Wonke ongaphansi kwalo wasindiswa eGibhithe, wonke ongaphansi kwalo wasindiswa eJerikho. Uthiwani ngenamhlanje na? Siyathola igazi lewundlu lalingumfanekiso kaJesu Kristu. Kulungile, kumaHebheru 13 sithola lokhu kubizwa lapho ngokuthi izivumelane esingunaphakade. UNkulunkulu wayenesivumelane nabo, kodwa igazi manje lizivumelane esingunaphakade. Igazi likaJesu Kristu, izithembiso eziboshwe igazi likaNkulunkulu kusenza sikhululeke esonweni, nakumina kusenza sikhululeke kunoma yini yezwe. Akulendaba ukuthi sizama kangakanani ukukwenza ifeshini ize konke kufile. Uma sisezithembisweni eziboshwe igazi likaNkulunkulu asiboni lutho, kodwa igazi babengabuka kanjani phandle kulowo mnyango bengabonanga igazi na? Ungabuka kanjani phandle noma yini ungabonanga kuqala igazi likaJesu Kristu? Tuna uma kuKristu uyakubona lokho. Ukuba umkhonze futhi uveze izithembiso zakhe emabandleni, wethembisa lezi zinto ukuba zifike abantu bakhe ababoshwe igazi bakuye, banamekwe ngoPawu phakathi lapho ngomoya ongcwele, futhi babuka kuphela egazini nesithembiso. Angeke babuke ezweni bafile ezweni neze lifile kubo. Futhi ukubona amaKristu namhlanje angenza noma yini lokho konke izwe likwenzayo, aziphathise kwabo, athuke njengabo, aphuze ukuze njengabo abheme njengabo futhi agcile ezibayeni zezingulube zesono namaholo omdanso nezinto njengabo futhi ke abe esalokhu ethi angamaKristu na ungeke wakwenza lokho mngani yingalesi sizathu abantu bangeke bawakhole amandla kaNkulunkulu ngeke bazikhole izibonakaliso nezimanga avele nje sebefile kulezo zinto futhi bavukile ngaphesheya ngale ezweni kodwa labo abafile ezweni bavuswa kuKristu futhi babuka izithembiso zakhe iTestamente elisha lichaza isivumelwano esisha ukuphila kwegazi uqobo lwakho kuwuphawu ukuphila okuphuma egazini kuwuphawu khumbulani iTestamente elidala igazi langempela lewundli lelifanele libhece lapha uphawu legazi ngukuphila okuvela egazini elikumuntu ngenxa yophawu oh hey uphawu olusha ngukuphila okusha obufika ngoJesu Kristu ngenkathi igazi lakhe lichithwa ubungcweliswa ibandla nokunigcwalisa ngobukhona bakhe ukuze abonakalise izwi lakhe nezithembiso zakhe kubantu uNkulunkulu endulo nangezindlela eziningi amaHebheru okuqala athi wakhuluma kobaba ngabaprofethi ngebha kulolu suku lokugcina ngendodana yakhe uJesu Kristu yini indodana yakhe na izwi ulizwi wenziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu na lesi yisambulo ukuphelela kukaKristu eyokwenezelwa izwi elilodwa kulo noma asuse elilodwa kulo okufanayo kuyothathwa isabelo sakhe esiphume encwadini yokuphila naso isambulo sidinga kuphela uPaul ube nathi ukwenza lelozwi liphile futhi waluthumelela lokho uPaul usinika isitatimende kusinika lezo sitatimende futhi siyazi ukuthi kuyiqiniso uPaul usha ukhombisa ukuthi uJesu uhlakabazane nazo sonke izidingakalo sethu ukuthi ulapha uPaul olusha uPaul kaMoya ongcwele lokhombisa ukuthi siyazi ukuthi uJesu wafa ukusikhulula kuzo zonke izinto zezwe futhi uPaul oluphezulu kwethu luyafakazisa ngokuqinisekisa lokho akusho manje umuntu angazitsho kanjani ukuthi ubambe lolo Paul phambi kwalo ukuthi aphike ukushiwo yilelizwi na alinjalo angeke libe njalo uNkulunkulu angeke aqambe amanga ngezwi lakhe uqobo futhi ngoba ulapha sinelungelo kuko konke azithengela khona qaphelani lwaluzokwenzani uPaul na ukuthenga luyinani elikhokhiwe uma unoPaul nelungelo ke ukuveza lolo Paul kunoma yini akuthengele yona futhi angekho ongakuthenga engenalo ungathengwa kuphela ngoPaul kubulani uma uphumele lapha emzileni webhasi uthi lapha ngiyakutshela nginophawo olusho omunye omzila webhasi lokho ngeke kusebenze ngiyophawo oluthi ngivela eMaine ngivela eNew Hampshire ngeke lusebenze eCalifornia ufanele ube nophawo lalowo mzila webhasi ukuze uthenge ukukhombisa ukuthi uthenge leyo mali yokugibela kulelo bhasi futhi uma singaveza obala uPaul kaMoya ongcwele kukhombisa ukuthi semukeliwe kuKristu nalolo uPaul lwethu ukuthi konke lokho esikudingayo sekuvele kuthengiwe nguye sibandakanya ngoPaul lwethu uPaul ufanele lulungele Igazi sivumelane alivunywa ngaphandle kophawu izwi liyasiqinisekisa ngesithembiso uPaul uyisibonakaliso ukuthenga sesikwenzelwe ukulalela okugcwele ezwini elingcwele likaNkulunkulu uzinikeze ilungelo ophawini ayikho enye indlela ekhona obuyoke ube nelungelo ophawini uzolalele ngokugcwele izwi hhayi omunye umuntu wakufake kulo futhi wenezela kulo kodwa lokho uNkulunkulu akusho ngalo ngenkathi ethi ufanele uzale ngokusha lokho akuchazi ukuthi xuma phansi phezulu ealtari lokho akuchazi ukuthi hamba uye emuva lapho futhi uxhawulane nomeluse lokho akuchazi bonke lobubuwulo esibubonile benziwa akuchazi khona ukufaka igama lakho encwadini yebandla kuchaza ukufa ebukhweleni bakho bokuqala nokuphila ebukhweleni bakho besibili kuchaza ukuthi igazi libheciwe futhi ubandakanywa ngokuphila kukaJesu Kristu futhi uma eba ngumvini futhi thina siba ngamagade ukuphila kusegatsheni kusemvinini futhi kuyothela isithelo uma lelo gatsha lokuqala livela lelo gatsha iphuma kulomvini elabhala incwadi yezenzo emva kwalo uma lelo gatsha like laze lathela umvini uveze elinye igatsha bayobhala incwadi yezenzo emva kwalo ngoba ngokuphila ufanayo uma wodwa wemivini yamagilebhisi akho phandle lapha uthela amagilebhisi yalihlaza siphakaphaka uma uveze elinye igatsha uyoveza amagilebhisi yalihlaza siphakaphaka futhi ngiyakutshela namhlanje sinemivini eminingi kakhulu efakwe kuwo namahlelo nezivumo khona nezinto futhi nokho noma yisiphi isithelo esisawolintshi esifakele singaphile siphile kuleyo mvini kodwa sithele isithelo singesiso isidingayo namhlanje ngomunye mpapathizo kamoya ongcwele futhi sibe namandla angempela kankulunkulu akhome emisebenzi ujesu kristu ayithembisela lolu suku hhayi okuningi kakhulu njengalolo suku lolu suku isithembiso aseza lapho kwakuyilokho akwethembisa lapho wayezothulula umoya wakhe manje ukwethembisile futhi ezinsukwini zokugcina nalokho abeyokwenza kuyaxaka ukuthi singabuka emuva njalo kodwa awulokothi ubuke phambili kungaleyo ndlela ngomuntu uhlala njalo esho edumisa unkulunkulu ngalokho akwenza emdumisa ngalokho azokwenza futhi enganaki lokho akwenzayo lokho kuhlala njalo kuyindlela yomuntu kuseyinto efanayo ukulalela okugcwele ezwini kuletha unkulunkulu izwi eliphakade phakathi kuwe futhi lolo uphawu uma izwi liphakathi kuwe linguKristu phakathi kini manje qaphelani ngathi khona ke uma sikhuleka uma sinophawu futhi uma sikhuleka sinophawu si noma siveza uphawu lwethu nomkhuleko wethu manje uma ugula uma uyisoni uma usewudingeni uma unophawu unelungelo uma bengine phambizilele ebhasi esandleni sami bangeke bangivimbele kulelo bhasi bayemukele imali yami futhi nginophawu kulolu tyaba bengingeke ngiyikhokhele inkokhelo yami ubungeke uyikhokhe kodwa wasikhokhela yona futhi uzinika uphawu amen ngilelungele ekuphiliseni ngokwankulunkulu jesu kristu wafa kuze ngibe nokuphilisa ngokwankulunkulu ngilelungele ukubiza zonke izithembiso kuleyo ncwadi nini usithola nini na uma unophawu futhi ungalumela uphawu nomkhuleko wakho uma ungenalo isibonakaliso sokulalela okugcwele imali yokugibela ikhokhiwe uPawulu uyasitshela igazi liyakhuluma igazi liyakhuluma sishilo na ngabe igazi liyakhuluma na lingakhuluma na uPawu luyakhuluma na yebo nomzane uma besingabuka kuGenesisi wesine ishumi izwi legazi likaAbela lamemeza kuKhayini siyathola kumaHebheru ishumi nambili amashumi amabili nane ukuthi igazi likaJesu Kristu likhuluma kukhulu igazi liyakhuluma siyakhuluma kanjani isithako semvelo na ukuphila kusegazini kwenza kukhuluma umphefumulo wokukhayini owamemezayo noma ku-abela kwakungukuphila kwakukukristu okumemeza kukhulu kunoma yikuphi liyakhuluma futhi likhuluma kakhulu ngumoya ongcwele ukhuluma kusobala usitshela ukuthi isikhathi silapha uma sikubona lapho athi kuyokusho futhi manje-ke sikubona kubuya futhi kukhomba akusho khona akukho okunye okusele kodwa ukuba simkhole kunjalo ukumemukela ngikholele bese ubheca uphawu futhi lomndeni njengoba benze eGibhithe nanjengoba benze eJerikho izenzo ishumi nesithupha amashumi amathathu nanye siyathola uPawulu watshela umRoma ukuba abhaptize ebize igama lenkosi yena nendlu yakhe ukuba basindiswe ngokwenza into efanayo kudukani iphume abanye abantu ufuna ukubhetha igazi futhi ahlale phakathi ngekani igazi bese likhahlela yonke imfucumfuca iphuma endlini futhi nibe nesikhathi zokuhlanza indlu nina besifazane khumulani lezo zikhindi wena wesilisa lahla labo sikiliti nani besifazane futhi giphani zonke lezi zinto ezindala zenqubo lapha ebizwa ngezwe uma nithanda izwe noma izinto zezwe ingoba uthando lukankulunkulu awulukho ngisho nakini uma senilungele ukubhexa uphawu thulani bese nilungele lingeke nakhonze unkulunkulu nomamona ngesikhathi esifanayo besifazane wozani ngedlule nganqamula lelizwe ngenze iziphawulo ngonkosikazi Kennedy nokuphunda kwakhe izinwele kukaJezebele nakho konke kanjalo nezinwele zakhe ezinkulu eziyinkimbi nkimbi nalaba besifazane ngiyamangala uma unkosikazi Kennedy wayeyizwile imilayezo engiyishumayelile wayengayeka izinwele zakhe zikhule kudala kodwa ngingamlilile lelizwe emuva naphambili ngikhombisa ngezwi ukuthi kuyiphutha nokuxekwa kwabesifazane ukuba bagunde izinwele zabo nabesifazane bePentecostali bayaqhubeka baqhubeka ngendlela efanayo angahle yasukume ngosuku lwahlulela engakwazi kodwa senazi kangcono ukukhombisa ukuthi igazi alikabhecwa upower lukho lapho izinwele ezinde ziyisifungo somnaziri okukhombisa ukuthi uzinqumile wena ezweni ukuba ulalele izwi amen Samsoni wayiyekela izinwele zakhe zikhulwe ngokwesifungo somnaziri manje thina siqonda lezi zinto nokugqoka kwabesifazane nokuziphatha nokwenza nesilisa sibavumela ukuba bakwenze isikhulu isigejane sezitabane ubonakala sengathi akusekho ngisho nobudoda ubona indoda ayifaka izicathulo eziphinki na bashumayeli bese pulpini yile fana naleyo leyo yinazo ithale kubona indoda futhi eyindoda ngokoqobo kubukeka sengathi kunamandla waqhubayo ukuba akwenze udeveli lincindezele yaleyo suku kunjalo ngesinye isikhathi indoda isinda amaphawundi angamakhulu amabili nezinkonyane njengalokho futhi kungekho ne-awunsi lendoda kuyo iziphathisa kwesinye isitabane esikhulu phandle lapha liyathanda indoda mayibe indoda abesifazane mababe nobufazane mababe ngamanelekazi uma uPawulu ubhecwa baya kufulathela lokho uNkulunkulu wabenza behluke futhi bahlukile owesilisa ufuna ukubukeka njengabesifazane abesifazane ufuna ukubukeka njengowesilisa kukhombisa ukuthi kunempendukazelo umoya omnyama olenga ngaphezulu ubumnyama obuyizigayigayo phezu kwabantu yihora lokubizela ngaphandle kunobumnyama phezu kwegibhithe ngaphambi kokubizela ngaphandle khona-ke uphawu lalubhecwa sekuyisikhathi sokuba ibandla lithole uphawu noma ubumnyama obuyizigayigayo buphezu kwabantu ubumnyama obuyizigayigayo yebo hlanzani ikhabethe hlanzani lendlu oh sinokuhlanza kwendlu okuyimfeshini endala okuhle igazi malibhecwe futhi manje-ke uphawu luzongena ihlanzeni incweliseni manje-ke bhecani uphawu ngomkhuleko ngokwethemba uma usuzihlanze wena ususile entweni yezwe usukuthululele ngaphandle konke okungakholwa ayikhathali ukuthi abantu uthini uma izwi likankulunkulu likusho futhi lakwethembisa ngiyakukholwa uma izwi likusho lokho kuya kuxazulule ngikhathali ukuthi noma ubani omunye uthini niyabo manje-ke uma usukwenze konke lokho usubhece igazi futhi ulikholwa lonke izwi khona-ke Jacob Paul wakho ngomkhuleko ukholiseke ngokugcwele sifunda kwabase-Efesu isahluko sesibili nevesi leshumi nambili maye nokuthi uNkulunkulu wathini ngakho ngenkathi zibheca lolu phawu qaphelani sikhonza uNkulunkulu ophilayo ngemisebenzi ephilayo nangezibonakaliso eziphilayo ngophawu oluphilayo kungesiyo imisebenzi efile nenyama kungesiyo imisebenzi efile amaHebheru esishiyagalolunye ishumi nanye kuya kwishumi nane ayasitshela ukuthi into efanayo kungesizo izivumo khona ezifile kodwa uPawu luphilayo zona lezi zivumo khona ziyaphika ukuthi khona into ekuthiwa uPawu abakholwa ngisho nokuthi ikhona into ekuthiwa uPawu umbhabhathizo kamoya ongcwele kodwa thina esilikholwayo izwi sazi kangcono siyazi futhi ngobukhona bakhe obuphilayo bethu lusuku sehlukanisiwe nemisebenzi efile nomoya ongcwele uyangena ukuqinisa izwi futhi uleze libe njalo amaHebheru ishumi nantathu isishiyagalombili ayakufakazisa lokho kithi afakazisa ukuthi uNkulunkulu umvusele thina ngokwezi lakhe elithembisiwe izinkulungwane zeminyaka yedlule iminyaka yezinkulungwane ezimbili cishe impela yedlulile kodwa kuyini na uPawulu usalokhu luhambile ukuthi uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu uma njeni nezwi lokho kuphele ninakho kodwa uma uPawulu ubhecwa khona-ke uKristu ngubu ela kuwe futhi uyakwenza namhlanje njengoba enza ngaleyo ngathi futhi ngakho ukuphonsa ukubuyisela emuva ngo emathangeni abo futhi akwazi ukukuzungeza uNkulunkulu wabethembisa futhi nakho kodwa uPaul uzofanele lubhecwe ithatha uPaul futhi uma nemukele igazi lakhe lomhlatshelo khona ke uzinika ukuphila kuPaul futhi uPaul unamekwayo olwethenjisiwe ngoba seFesu besine amashumi amathathu ngamtyabukizi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uPaul ngaye kuze kube usuku lokuhlengwa kwenu manje ke ngokubabathizela kuye kwabaseKorinte bokuqala ishumi nambili sibe yingxenye yomzimba wakhe futhi kuye ngokugcwala kuye ngokwenela konke sikudingayo uyintokozo yami ukuphila kwami ukujabula kwami ungokwami ungaphezu akusiko angidingi ukuphafuza sikiliti ukuba ngithole uhlobo oluthile lokukhululeka ngithatha umduduzi wesigodi uyisidabisi izintungu uyinto engenza ngihambe emafini ungakwanela konke kwami ungamathemba ami ungukuphumula kwami ungunkulunkulu wami ungumsindisi wami ungumphilisi wami uyikho konke engikudingayo ngoba ngiyafa sifela kuye futhi sibhabhathizelwa kuye futhi kuye ukwanela konke dalisizani ngisenza lesi iziphawulo zokuvala uma usathane zama ukukhangeza okunye kwalezi zinto njengokugula uyazi ukuthi wena wenzani na vele nje umkhombisa uPaul ngingumkhiqizo osuthengiwe ukuphilisa kwami sekukhokhelwe ngingumkhiqizo kaNkulunkulu ngoba nginoPaul kamoya ongcwele ngeke wangivimbela ungisuse kulo mbhanqo omkhulu ngeke wangivimba empilweni yami ngiveza uPaul futhi ngikukhombisa ukuthi okwami ngemivimbo yakhe ngaphiliswa nakho ukuvuka kukaJesu Kristu ukibi ngomanje ukukufakazisa kuwe oh nanso into yangempela Nanda uPaul ingalesizathu yabantu bengalukholwa ingalesizathu ikukhulu kubo ukuba babone phakathi uPaul ukaze lubhecwe niyabo ingalesizathu bethi oh izinsuku zezimanga lizo seledlule nikwenzele izimpuputhe lokho uJesu wathi hambani ezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke kudeliwayo ukholwayo babathize uyakusindiswa ongakholwa uyakulahlwa lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo kuze kufike phi na ezweni lonke ukho konke kudaliwe ngegama lami bayokhipha amademoni bayakukhuluma ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka noma baphuza okubulelayo akuyi kuba nangozi kubo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayokusinda icala uPaul bese ke nibiza kungamalungelo eni luzamazamiseni phambi kwasathane umshomeli webhasi uthi awusho ndoda yebhanoyi ithi awu ungeke ungene kulelo bhanoyi nandi uPaul amen nimeningiliki kakhulu ani yizi njangu nimpofu kakhulu asiyithathi indoda encane indoda enkulu kodwa ngiphethe uPaul amen ungeke wangivimba ungisuse kulo haleluya Uma benginika uPaul lokho kuyaxazulula. Ngilelungelo njengoba bonke abanye babo benalo. Ngilelungelo ngoba ufanayo nje njengoba uPaul wayenalo. Ngilelungelo elifanayo ukuthi noma yimubu umuntu owake wabhabhathizwa ngomongelo. Ngilelungelo elifanayo ngoba nginoPaul ufanayo. Ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu ofanayo wakithengela ngento efanayo. Ngosuku elifanayo, entweni efanayo. Nakho lapho okhona igazi uPaul hayi sithako semvelo segazi kodwa uPaul umoya ongcwele ukuphila obuphuma egazini okufikayo kwenzani lokho kuphila na kuyafika futhi kuqinisa lokho uPaul oluthengele khona uPaul uqinisa lokho igazi yela kuthengela khona igazi lathenga ukuhlengwa kwakho uPaul ungubufakazi obubonakalayo balo igazi yalinyazwa ngeziphambeko zethu yaxotshoza ngenxa yokubi bethu izijeziso sokuthula kwethu ziphezu kwayo nemivimbo yayo ziphilisiwe thina yabo lonke igazi bese kuthi ke uma kufika uPaul ukukhombisa ukuthi nibandakanywe nalo mhlatshelo amen udevela ngeke akuvimba lokho lokho kungenkathi ngime emsamo lapha ukuba ngibhekane nayo yonke into ekhona nasemhlabeni jikelele nodevel izwi likankulunkulu lakwethembisa ngoba nje uma ngingahle ngazi ukuthi igazi libhekiwe futhi ngibambe umlomo yangcwele lapha enhlizweni yami udevel akanalo nelilode yize angalisho nokuphikisana nakho yebo mnumzane sizohamba lapho abapostoli benyathele khona yebo mnumzane ngoba uPawu luyikhokhele indlela uPawu ufakazwe ubonakalayo bokuthi indlela isikhokhele futhi silemukele futhi ukufakazisa uNkulunkulu wasipha uPawu isibonakaliso ukuthi semukelwa ubulisi wathi kimi ngesinye isikhathi wathi kothi Branham uAbrahama wamkhola uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi ungubulunga wathi yiqiniso lelo wathi yini okunye futhi umuntu angakwenza ngaphandle kokuthi akhole na ngathi lokho kunjalo impela manje umthelaphi lo moya ongcwele ngaphandle kokukhola na ngathi kodwa umnika uPawu lokusokwa njengokuqiniswa kokukhola kwakhe amen futhi uma ngakaze kunike ubhabhatizo kaboya ongcwele namanje kona ke akaka kuqinisa ukukhola kwakho othi unakho kodwa uPawu lungukuqiniswa ngithi nginemali ngiyikhokhe office ezansi lapho kodwa uzofanele ukukhombisa uPawu kunjalo uma ngikhombisa uPawu nginelungelo futhi uma ngikakhombisa uPawu lukamoya ongcwele unelungelo kunoma yiphi into ethengiwe uJesu Kristu ayifela uPawu bengisala uzuzana nje njengoba sivala bamba uPawu phezu kokukhola kwakho okungantengezeli ezwini elathenjiswa yakhona ukuthi uJesu wathi celani ubaba noma yini egameni lami ngolwenza bamba uPawu lwakho phezu kwalelozwi elithenjisiwe bese uhamba uqonda kulo inkosi ephilisa zonke izifo zenu yalinyazwa ngeziphambeko zami ngemivimbo yayo ngaphiliswa ngithathe uPawu lwami lukamoya ongcwele kimi ngilubambe phezu komkhuleko wami bese ngithi Nkosi uNkulunkulu wena wakwethembisa nxa ngibone uPawu ngiyakukuvuza ngethembisa kukwenza angeze lutho olunye ubuka ngqo ngegazi lendodana yakho Qobo nanto uPawu ubhekiwe uzofanele akwenze ngoba wakwethembisa yayingena kungena endlini ingelosi yokufa umbhubhisi bese ikhipha oyedwa yayingena kukwenza ngoba kwakukhona igazi lewundu isidingakalo sikaJehova nesidingakalo sakhe namhlanje igazi lendodana yakho Qobo uJesu Kristu noPawu kamoya ongcwele asinalo singahle sibe yiBaptist iPresbyterian Luther amaPentecostali noma singaba yini singahle simemeze sidazuluka singahle sibe yiho sifundiswe kakhulu lokho kuhlangene nanokukode kwalo nifanele niveze uPawu manje ke uyisikhonzi sokuvuka ngoba amandla avusayo asavele kuwe uPawu ungamandla okuvuka ekhombisa ukuthi uJesu wavuka kwabafileyo Nani nivusa kwabafileyo izinto ezifile zokungakholwa futhi nenziwe naphila ezwini likaJesu Kristu niyakukholwa lezwi niphila ngani uma nihlala kimi nezwi lami likini celani lokuthandana uJohane ongcwele 14:12 okhona yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza imikhulu kunalo uyakuyenza ngoba mina ngiyakubaba kuseyisikashana neze likabelisa ngibona noko niyakungibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini okwenza kanjani na hayi umzimba uhlezi ngakwasekunene somkhulu kodwa uPawu ukuthi nimemukele futhi ulubuyisele kini thathana lo Pawu beza nibiza noma yini eniyifisayo uNkulunkulu wakethembisa bekuhlala njalo ngisho ngahlangana nezigaba ezimbili zabantu abacavile namapentekostali abacavile ngokwendawo eyiyona yona udalisha imibhalo bese ucabangela bathi awu singamandoda kaNkulunkulu baya kukholwa lokho yebo mnumzane kodwa abana kukholwa ngakho kodwa amapentekostali linenqwaba yokukholwa futhi wazi ukuthi yangamadodana kaNkulunkulu njengendoda enemali ebhange ingakwazi ukubhala isheke nenye iyakwazi ukubhala isheke ayine imali ebhange uma nje beningake nize nihlanganisa into ndawonye kuze kuthi abesilisa nabesifazane bakwazi ukuqonda wena obabathisiwe ngokweqiniso kumoya ongcwele futhi unoPawu ukuba uluve ezobala unelungelo kuzo zonke izithembiso ezinokuhlenga uNkulunkulu azethembisa yonke into ayethembisa ingeyakho bamba uPawu lakho phezu kokukhola kwakho okungantengezeli njengoba ukhuleka naphezu kwezwi lakhe ukukhola ezwini lakhe uNkulunkulu wake wanikeza uPawu kubantu nalolo kwakulo uthingo lwenkosikazi bukani lalelisani siyavala uNkulunkulu wahlala njalo eqinisile kulolo Pawu Emuva le ngezinsuku zikanawe kuphutshisweni kwezwe nasemandulo ndulo uNkulunkulu wanika lesi sizwe noma unika izwi sibonakaliso sothingo lenkosikazi sibe uPawu futhi uNkulunkulu uveza ubala njalo njalo uPawu lwakhe lapho izinkulungwane zeminyaka zigingqika akehluleki neze ngoba ubhekisise izimpawu zakhe zonke lezi zinkulungwane zeminyaka ubele uveza ubala kithi esikhombisa ukuthi akehluleki neze kuhlonipha uPawu akehluleki neze kuluhlonipha Ubheke thina manje ukuba siluveze obala uPawu phezu kokukholwa kwethu eqenjeni likaSathane nabangakholwayo nezinkoloze kanjalo njalo abangakholelwa kulo ukuthi thina sikholwa akushilo kwezithembiso zakhe nokuthi uJesu Kristu uvukile kwabafileyo ezikhombisa yena uqobo ephila. Lele ibheji uPawu lwenkomba ngoba ukuphila kukaKristu uqobo kini ukhomba izwi akudingi lutho lunye nalo uPawu ngaphandle koPawu ukhombisa ukuthi imali yokugibela ikhokhiwe ukhombisa ukuthi isikhozi sokuvuka ukuthi uNkulunkulu lawo mandla afanayo avuza uJesu ethuleni uwabambe phakathi kwakho uqobo njengoPawu umoya ongcwele phakathi kuwo uPawu olukuletha lukususa ethuleni Ngoba uPawu uNkulunkulu umoya ongcwele ongukuphila kuphakade vele egameni lesiGreki zuwi okusho ukuphila kukaNkulunkulu uqobo kuwe futhi leyo nto kuphela ekhokha inani uma lolo Phawu lungekho lapho uzovuka kanjani na owethu udadewethu kulobu busuku ngabo bonke ubuqotho kuNkulunkulu nasezwini lakhe nakomunye ngamunye nasesikhathini esiphila kuso manje uma ungaphandle koPawu uma ungenalo uPawu abanye benu bangahle bangalukholwa ngisho kodwa lulapha uPawu belulapha sele kuKristu afa awuzibandakanyi ngani ekufeni ekucabangeni kwakho uqobo kulobu busuku bese udedele ngicabango okuye ube kuwe na Ngizwe lokho inziwe yami makwemukeleke kuwe oh Nkosi izwi lakho mali uma nihlala kimi nezwi lami likini lawo nguye khona ke icelane niuthandayo futhi niyakuphiwa khona anikukhole lokho na asikhonemisa amakhanda ethu umzuzwana bangaka abantu phakathi lapha owaziyo ukuthi indlela eniphila ngayo ukuthi ngempela aninalo lolo Phawu ubheciwe niyazi ukuthi yalukho lapho na niyalukholwa niyalukhola ngokoqobo kodwa aninalo niyazi ukuthi aninalo na ungasiphamisa nje isandla sakho uthi ngikhulekele mfowethu Branham onke amakhanda mawabheke phansi uNkulunkulu anibusise anginalo Anginalo futhi Branham ngazama ukulemukela ngiyalukholwa kodwa ngempela lokubhecwa kimi namanje ngibuka eglasini ngiyabona ukuthi angikho lapho ngibuka indlela engizwa ngayo ukuze emphefumulweni wami ngigcwele ulaka ukuthi ukuthela nginomona nginakho konke oh hey lokho bekungadabukisa umoya ongcwele kuwe khona manje Niyabo niyabo futhi ngiyakutshela ngiyakwenza ngibona izi futhi ngibona liqiniso kodwa nokho nginesigejane nje sabantu esihamba nabo kuya ebandleni lami noma umphakathi wami iphathi yami yamakhadi noma ukuthiza angikwazi nje ukuyeka lokho kukhombisa ukuthi awunalo Phawu lokho kukhombisa ukuthi awunalo Phawu Uma nithanda izwe noma izinto zezwe uthando lukaNkulunkulu alu phumani phakathi kwabo iBhayibheli lathi ningathindi okungcolileyo kwabo
Friends it can't be made more real than it is now it can't be the token is here if we believe it Do you believe it will you accept it
Bangani Kungeke kwenziwa kwaba yikho ngempela ukwedlula kuyikho manje. Kungeke uPawulu lapha uma sizolukholwa niyalukholwa na? Nizolwemukela. Kulungile Nkosi Jesu basezandleni zakho manje. Kwangathi uPawulu ukuthi uJesu akafile, uPawulu ukuthi uJesu wavuka kwabafileyo. Futhi ulapha kulobu busuku uPawulu lokuvuka kwakhe yena uqobo lwakhe uyizwi. Ulapha ukuqinisa yonke into ayisho ulapha ukuqinisa zonke izithembiso azenza ukuba abantu kuphela nje ebebengakubona kanye Nkosi ukuthi akusiyo into ebesingaqagela ngayo into esifanele siyazi Nkosi akukho ukuphinduzame ungeke wabuyele emuva uphinduzame futhi ufanele kwenziwe manje ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi wonke umuntu uzomemukela kulobu busuku futhi kwangathi upawulu egazi lungabhecwa kuye yonke inhliziyo futhi manje-ke kwangathi kungaba khona imvuselelo efika ngalelizwe lapha ezoba nkulu baba sikunikela ezandleni zakho egameni likajesu kristu amen manje sisesimkhulekeni wonke umuntu akathule ngempela akunganyakazi muntu manje umzuzu nje niyakholwa ukuthi leli yiqiniso ukuthi upawulu uzofanele luvezwe obalana beluveze ngazo zonke izikhathi yonke iminyaka lelufanele luveze obala manje yini uphawu ukuqinisa kwezi lakhe lolo olukhombisa ukuthi uyizwe manje izwi lathi wavuka kwabafileyo futhi uphila kuze kube phakade uphila kubantu bakhe onguyena izolo namuhle naphakade niyakukholwa lokho na uma nikukholwa lokho khona-ke ninelungelo uma ninalolo phawu umoya ongcwele phakathi kini nilungelo kuye yonke into okufa kwakhe okwanithengela yona ningekukholwe na manje bukani ngakho manje kulobu busuku besingeza ukukhulekela abagulayo kulobu busuku sizokwenza lokho kusasa nambama kodwa sisi kulobu busuku besizokwenza lokhu kubizele altare lapha bangani uma wake waphiliswa uma uphile isikhathi side ngokwenele uzobuye ugule futhi kodwa uma uke wathatha lelo phawu ubuyoba nalo kuze kube phakade ningamdabukisa umoya ongcwele kankulunkulu enabe uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu hhayi kuya evuseleleni elandelayo anibekwanga uphawu nathola ukusetshenzwa ngokwamadlingozi kodwa nifile nokuphila kwenu kufihliwe kunkulunkulu ngokristu futhi nibekwa uphawu ngomoya ongcwele uma nike nabhaphathizwa kulowo moya ongcwele manje ningahlubuka yiqiniso lelo kodwa ningeke nadeda kulolo phawu olunamekwayo nibekwe uphawu phakathi kulo manje uma ningenalo lolo phawu olunamekwayo asibe qotho ngempela sinendawo elungisiwe lapha futhi yawo wonke umuntu singamemukela umoya ongcwele futhi uma ephilisa abagulayo wakubekelani lokho phezu kwenhliziyo yami pho ukwenza lokhu na manje lowo jesu ofanayo owavuswa kwabafileyo ukhona lapha manje manje lalelani izwi lingesho into eyodwa bese lichaza enye wathi lapho kuhlangene ababili noma abathathu ngegama lami lapho ngikhona phakathi kwabo kunjalo na manje bukani phezulu ngapha njengoba nenza bangaki phakathi lapha ugulayo phakamzani izandla zenu thanini nje ngiyagula ngiyadinga noma anidingi ukuba nigule thanini nje nginokudinga unkulunkulu mfowethu Branham nginokudinga unkulunkulu ngokuthize ngiyakholwa ukuthi ujesu lapha manje bambani uphawu lwenu phezu kwaleso sifiso ngqo manje ake ngilitshele ngezwi lakhe angehambe ngokuphikisana nalelozwi usevele usiyithengile isifiso senu uma singokwentando yakhe nentando yakhe ingukuba aphilise intando yakhe ingukuninika isifiso senu akayikubagodlela okuhle labo abahamba ngokuqonda phambi kwakhe beveza lolo phawu manje nizihambi kimi kodwa umzuzwana nje ukuze nibone manje namba befundisi behlezi emva kwami abantu macala wonke kukhona ukukholwa nokungakholwa lapha kuhlala njalo kungaleyo ndlela niyakuzwa kungena kodwa ugcobo lukamoya ongcwele nalowo moya ongcwele uyilolo phawu uyilolo phawu manje anidingi ukuba nikwenze wonke umuzi wengeziwe umose kwakukhona umose yedwa kodwa abantu baya kulandela manje kukholweni nje lokhu ukuthi uyaphila namhlanje ulapha njengofakazi manje ngamunye wenu unokuthize enhliziyweni yakho khulekani manje ukuba ubelapha ubuyothi Nkosi Jesu uzongiphilisa na ubeyothi sengivele ngikwenzile niyabo ubengeke akwenze futhi usevele ukwenzile kodwa nje ufuna nina ukuba nikukholwe manje wethembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi uNkulunkulu akwenze enyameni yomuntu ngaphambi nje kweSodoma kuphela kwezwe labezizwe kwakuzophindwa futhi wakwethembisa lokho manje uzosigcina leso sithembiso na wethembisa uma lakho wesine ukuthi wayezokwenza lokhu futhi abonakalise izwi lakhe uphendulele izinhliziyo zabantwana zibuyele koyise futhi zibuyele ezwini lepentekoste lasekuqaleni elangempela izwi lebhayibheli hhayi ipentekostiyali ayasho inhlangano yamapentekostali ayikho into enjengaleyo ipentekoste yisehlakalo hhayi inhlangano bazama ukuyihlela kodwa ungeke uyabo ayihleli iPentecoste isehlakalo iwuphawu lukaNkulunkulu oluname kwayo umoya ongcwele ofika ngosuku lePentecoste manje egolwane bekani ngapha futhi nikhole ukuthi nginitshele iqiniso futhi uma ezozibonakalisa yena uqobo angazi noma uzokwenza noma cha kodwa uma ezokwenza lokho kuzokhombisa lokho uphawu ivuma ngalo ukuthi igazi libheciwe nophawu lulapho kukhomba ukuthi lelo gazi liqinisile ukuthi uJesu Kristu uvukile kwabafileyo niyakhona lokho na awu lokho kanjani bekungacaca kakhulu kangakanani na niyabo kukholwe nje futhi dadewethu bangani egameni likaJesu Kristu lukholweni ngenxa yomphephulo wakho nangenxa yabanye anisoze naba nelinye ithuba uNkulunkulu wayekhulume kimi emuva ngaphambi kokusekela kwezwe ngenkathi ngisengumcabango emqondweni wakhe nani njalo nani ukuba wayethe imuphi unyaka wawungafuna ukuphila kuwona ngakuyothi khona manje yilwolo isikhathi esihle kakhulu kwedlula zonke sikhona kholwani ningeke na manje ukuze nazi ukuthi uJesu Kristu uyaphila manje nje enhlizweni yenu khulekani bese nithi inkosi ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu futhi ngikholwa ukuthi uphawu manje khuluma kimi ukuze ngiphiliswe omunye futhi yangene ezigabeni sengathi ningabona ukuthi kuphi ukuze ningazukudingeka kuba niphendukele emuva naphambili ngapha niyaqaphela izikhathi niyabo umbono uma ubona umbono uzofanele uhunyuzwe nawo uyajikiswa ngakho ngesinye isikhathi uma unamakhulu edonsa ungavele nje futhi kuzofanele nje ukhethe ngamunye manje wonke umuntu ahloniphe ngokuzithoba ngempela imizuzwana nje manje ke lokho kuzofakazisa uma umuntu esho noma yini no uNkulunkulu engayisekeli awu khona ke bingebe nguNkulunkulu kodwa uma uNkulunkulu eyesekela khona ke unaye ukuba ukhulume kuye ngalokho
may it happen for the glory of God as I stand here to represent this word to be the truth
kwangathi kungenzela inkazimulo kaNkulunkulu njengoba ngimi lapha ukumela lelizwi ukuthi liqiniso kunendoda ehlezi khona lapho uma ngifisa nje sengathi beninga bona kulelizinga lokhu kukhanya manje khona manje niyabo ikhona into eyenzekile ubudonsele ngaphandle nje njengengxenye yomuntu ibekwe eceleni leso yisiphiwo futhi uma kwenza khona ke ku ungelinye izwe kulendoda ehlezi lapho futhi iyakhuleka futhi indaba yayo ibinokuhlinzwa noma ukuthize emathunjini futhi sekunesikhathi esithize esedlule kodwa akwenzi kahle ngiyethemba ayikugeji kodwa uNkulunkulu uzongisiza ngizolibiza igama layo Mnumzane Price kholwa angikwazi mnumzane yisihambi kuwe uma lokho kunjalo sukuma ume ngezinyawo zakho uma lokho kunjalo futhi kwazi lokho yiqiniso na yebo mnumzane manje aniboni na kuyini na uPaul ukhombisa ukuthi uJesu Kristu uvukile kwabafileyo futhi yena izolo namuhla laphakade esebenza ngenyama yomuntu njengoba nje enza lapho phambi kukaAbraham ibandla elikhethiwe phambi kweSodoma futhi uJesu wathi uyobuya futhi ekufikeni kwendodana yomuntu
There's another man sitting here looking right at a real guy.
Lapha nansi enye indoda ihlezi lapha ingibuka ngqo ukuxhumana ngempela indoda iphethe inkathazo yesisu nenkathazo yeqolo igama layo ngumnumzane Flanagan angikwazi kodwa lelo iqiniso lowo ngumkakho ihlezi lapha eceleni kwakho uyagula naye uyakukhole ukuthi uNkulunkulu namandla okungitshela manje nokuxhumana kwakho kuhle kokukholwa na
Your wife has a back trouble and she's got a
umgaku nenkathazo yeqolo futhi unenkathazo yabesifazane isesizalweni lowo ngu isho kanje inkosi manje kuyini na ubani owenza lokho na iBhayibheli lasho ukuthi ungumpriesti omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu iBhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba isikanhlangothi zombili ekushunyayelweni kwalo lihlaba lahlukanise futhi alimnaki umuntu odumileyo noma ihlelo noma yini
and then it also identifies itself as a what a discerner of the thoughts that's in the heart is that right it's exactly right if you could only believe it just believe it with all your heart
futhi manje ke lizikhombisa lona uqobo njengani na elehlukanisa imicabango osenhlizweni kunjalo na kunjalo empela ukuba kuphela beninga kukholwa lokho kukholweni nje ngayo yonke inhliziyo yenu kunenenekazi elihlezi khona lapha linamathumba alisilo elalapha lingelase Sacramento igama lalo ngunkosikazi Bradley sukuma ume ngezinyawo zakho uma lokho kunjalo nenekazi futhi siyizihambi futhi phakamise izandla zakho uma lokho kunjalo kunjalo na ngikhola ngiqiniso asehambile manje lowo bekungowesifazane nje ehlezi lapho nanti nenekazi lihlezi le emuva lapha lifake isigqoko uhlobo lwesigqoko esibukeka sinsundu sinezimpaphe likhumule izibuko zalo lihlezi lapho likhuleka belikhulekela into ethize ukuba yenzeke yini yenza lowo wesifazane enze lokho na lowo wesifazane usanda kuphiliswa nje enkathazweni yenhliziyo ukhulekela umfo wabo futhi unenkathazo yenhliziyo futhi unomlamo wakhe ongasindisiwe futhi ukhulekela yena ukuba asindise lowo ngisho kanje inkosi.
If that's right, ladies, stand up on your feet so that people can know she's standing right there saying this, praying for them people, man. That's right, wave your hand, lady, back and forth so they can see. How could I tell her what she's praying about from the platform here?
Uma lokho kunjalo ninikazi sukuma ume ngezinyawo zakho ukuze abantu bezokwazi belihlezi khona lapho lisho lokhu likhulekela labo bantu ngaleyo nkathi uma lokho kunjalo vayizela ngesandla sakho ninikazi emuva naphambili ukuze bakwazi ukubona bengingamtshela kanjani ukuthi ubekhulekela mayelana nani ngisemsamo lapha na. Nazi indoda ehlezi khona lapha iphethe inkathazo emodelweni ayo ikhulekela umngani okhubazekile ngempela ayisiyo eyalapha ingeyase Santa Maria indawo ebizwa yiSanta Maria futhi igama layo bayibiza ngoTony sukuma uma lokho kunjalo ngiyisi hambi kuwe babani uPaulweni phambi komkhuleko wenu uNkulunkulu ngenkathi leyo ngelosi yenkosi ihlangana nami eminyakeni eyadlula ngenkathi ngiqala kungena lapha ngangibamba abantu ngesandla nganitshela ukuthi wangitshela ukuthi lokhu kuyodlula manje kunento ethize enkulu kunaleyo niyabo niyabo ukuthi kuqhubeka njalo njalo ngana ibambe lelo phawu phambi kwalokho niyabo umoya ongwele qobo lwawo iyaphila yiwo okwenzayo washo manje uma noma ubani esekungabazeni hamba usukeze laba bantu bese ubabuza ukuthi ngake ngababona yini ngabazi kumbe noma yini enye balapha uqala ukwenzeka nje kuye yonke indlu manje manje lapha uma uNkulunkulu engehlukanisa lokho akange nitshele ukuthi ukwenza ngobanqaba zenu lapha kulobu busuku odinga ubhaphathizo kwamoya ongcwele ukubamba lolo bhawu nini nicabanga nje ukuthi ninalo nibe ningenalo ningathathi lelo thuba bangani ngikholweni uma ningikholwa ukuthi ngingumprofeti kaNkulunkulu noma ngiyaxolisa bengingaqondile ukusho lokho angizibizi ngomprofeti inceku kaNkulunkulu uma nikhole ukuthi ngincenga uNkulunkulu ngiyanitshela egameni lenkosi sisakhothemisa amakhanda ethi umzuzwana nje lolu ubizo olukhulu ngifuna wonke umuntu phakathi lapha ongeziyo umKristu enyukele lapha umzuzu futhi mangikhuleke nawe futhi ngibeke izandla phezu kwakho umoya ongcwele usekimi ugcobolise lapha uPaulu uveze obale ubufakazi obuningi obungenakuphosisa ningalobu nithule ngempela na udluka uphume esihlalweni sakho bese wenyuka manje uma udade lapho kumbe noma ubani ongumholi wamaculo sinikeze indlela yomusic manje
when you come up and miss every person is not a Christian
Nikinyuka futhi nje wonke umuntu ongesiyo umKristu enyukele lapha futhi ame lapha yalithare umzuzwana nje lokho kuhle inkosi kubusisa umfowethu inkosi kubusisa dadhe yenyuka ngo uzungeze yalithare lapha wonke umuntu uzani yonke imiphefulo manje ecindezelwe yisono kuneziyawu nenkosi manje nizokwenza na kulungile ngilani lapha ngo nime lapha umzuzwana nje nina eningenayo uKristu bukani ihora selishiywa yisikhathi bangani ingelosi yokufa ingahle ihlukanise phakathi komlobokazi nebandla noma nini ninge yonke perfume lo ecindezele isono kunesawu nenkosi ngeze manje besaculana impela iyoni pumuza ngani na isinika uphawu khona ke nisekuphumuleni niyabo ninenkomba inkosi ithumele umlezo wayo yawukhomba insika yomlilo kupheli tembeni kuphela makristu ninaini nophawu khulekani zoni ezingena kristu ningeza isakhonjwa lapha ngokucaceka kakhulu njengophawu uphawu wayifile ivukile kwabafileyo ningeza manje na zoni sinisa izoni sindisa manje Tembani Itembeni nje Nithi mfoti brenemba Ngazi ukuthi kwenziwa kanjani Inyukelani lapha Enifanele nikweze nje kuphela Ukuwa nisukume nje ngo Nilalele umoya ongcwele Leyo ndlela nezizinto Ezisebenza ngayo Ilaleleni nje Yakwethembisa njengoba nje Yathembisa ukwenza lezi zinto Ngosuku lokugcina Yethembisa kusindisa abalahlekile Uthi awu ngiyasonta mfoti brenemba Lokho kusikho engikubuzie khona Ngiyakubuza manje usindisiwe na ubuKristu na uma ungesuye yenyuka yenyuka ngiyakucela egameni lika Kristu woza ithembeni kuphela iloko ke ngena ngo woza ngo uzungeze ialtare manje mfowethu songi sindisa izone sindisa izone sindisa manje Yilo fanele uyeze na tembeni kuphela nje tembeni kuphela kupheli tembeni manje izondi sindisa izoni sindisa Zani sinisa kunjalo wozani ngoba ngani wozani ngo wonke umKristu kuleka khona manje kumbulani abantu abangahle beze leli kungahle kube ithuba lokugcina abayo ke babe nalo leli kungahle kube yilo uma engahlukanise imicabango yenhliziyo uyangitshela futhi iqiniso abaningi phakathi lapha ningamvumeli usathana nidukize dadewethu mfowethu ningamvumela kwenze ngiyacela ningakwenzi yemukela uPaul likaNkuluNkulunkulu kulobu busuku nizoza manje na manje kuphela nizoyethemba kuphela ithembeni kuphela ithembeni manje izoni sindisa izoni sindisa izoni sindisa manje uNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi egameni lika Jesu ukuthi uzobuka phansi phezulu kwalezi zethameli futhi uzofunisisa ngikhulekela ukuthi umoya ongcwele omkhulu olapha manje okhona ukhombisa uJesu Kristu okuyena izolo namuhla naphakade Nkosi akukho thuba lika Sathane ukuba zame ukuhlikiza ngakukho lapha uzikhomba wena uqobo umi lapha usenyameni yomuntu phakathi kwethu futhi uzikhomba wena uqobo ngophawu olwaluzokukhomba uphawu luzokhomba uJesu Kristu ukuvuka kwakhe futhi nandi manje lukhomba yena enza okufanayo akwenzayo ngenkathi ema lapha emzimbeni wangempela oh baba nkulunkulu kwangathi abantu bangabona futhi baqonde ukuthi yonke le mibhalo nezinto kugcwaliswa ngokuphelele kanjani wangathi wonke umphefumulo ungeza manje nkosi hamba kanye futhi baba futhi ukhulume ezinhliziyweni ukuze ngizoqiniseka ukuthi ngikucelile futhi ngiyazi uzokwenza ngicela njalo iphendule imikhuleko yethu khuluma kanye futhi nkosi ngiqinisekile ukuthi kube nabanye abazizwele ukuthi bebefanele kodwa abazange bakwenze nje sibe khona nkosi ukuthi bazokuza manje ngegama likaJesu ngiyacela namakhale ejekotheme sukumani ningesukumena futhi wozani manje sisecula futhi manje futhi phumani ngo phumani ngiyeza nje phansi enhlizweni yami lokho akunalo neze iphutha niyabo upheli tembeni Izo sukumana yehlani lapha nimeni zungeze altare ninga leli ngathi kube ithuba lokugcina inike nize nibe nalo uma lo mbuzo omncane obuse emqondweni wakho ungathathi ithuba mngani uyabo izivuna ziyafika nabantu babengayazi ingelozi yokufa yakhadla abantu abacabanganga ukuthi kwakunjalo uMose wabatshela ukuthi kwakuzokwenzeka wakhonjwa ngokucacile nguNkulunkulu wena uthi kodwa ngiyipresbyterian ngimethodist ngibaptist lokho akune lutho ngisho uyabo wozani ngicela nina ukuba nize manje wozani futhi nimemukele ngempela ninga ubuza qiniseka ngempela uhlole amathaya yakho ngaphambi kokuba ushayele ngesivinini uhlole imoto yakho ngaphambi kokuba uthathe iholide lakho ningebe nayo yini inkomba yokuvuka ngaphakathi kweni na ningeze yini na uNkulunkulu akunibuzise lokho kuhle owesithupha owesikhombisa abanye futhi abayisishiyagalombili uzile kusukela ngaleyo nkathi ngiyakuzole nje ukukuvala kanjalo ningeza na uNkulunkulu akubusise mfo osemncane buzise nenekazi kanye izonsindisa uNkulunkulu akubusise insizwa uma ufuna ukwazi ubungomunye wabo nakho ke upheli tembe manje lokho akusiyo yini into ethize ukubabona benyuka na yena niyabo umoya ongcwele awunalo neze iphuthe uqinisile ngokuphelele manje izonsindisa manje seniqiniseke ngempela manje na njengoba umusic uqhubeka uma nithanda kancane ningayethemba na ningayithatha nje ezwini layo na Uthi inkosi bengihlala njalo ngifuna leyo nhlanganyela sondele leyo nto ethize ngempela mina ngilifuna ngempela inkosi kodwa ngibona kuningi kuphuqwa kwalo ngani impela lowo ngusathane wenza lokho ukunitshinga niphume emzileni ngibabonile labo abebezisho lokho niyabo ukukhombisa kuphela ukuthi likhona la ngempela ndawo uma uthola idola mbumbulu yingenxa yokuthi nje lenziwe kwelihle niyabo ningeze na ngempela ithembeni ngomoya ongcwele uma ikhonjwe kakhulu lapha phambi kwenu izikhomba yona uqobo lapha phambi icishe kwabantu abayizinkulungwane ezintathu ikhombisa ikwenze ngaphambi kwezinkulungwane ezingamakhulu amahlanu eBombay yakwenza ngaphambi lapha ezinkulungwaneni eziyikhulu namashumi amahlanu noma ezingamashumi ayisikhombisa nahlanu eDurban eNingizimu Afrika lapho izinkulungwane ezingamashumi amathathu zabomdabu bobhanklete beza kuKristu ngesikhathi esisodwa niyabo ivangeli selithi yaliphele eMelika bangani isithi ayiphele uma ningikholwa ukuthi ngixhumene noNkulunkulu ukhumbulani lelo yiqiniso ningeze manje na ngizocela abafowethu abaka befundisi bethu lapha uma bezokwehla emsamo futhi bame bazungeze lapha ngalomkhuleko wabantu nonke ninabanye ningakhothamisa amakhanda enu ngaphandle ngaphandle uma nifuna ukuza besami manje bezungeze ialtare lapha ngizokhuleka nani ufuna wena ndoda ukuba wehlele lapho ngoba laba bantu bazobanga ngamalunga ebandla enu bezile bemukela uKristu manje ningeze nime nizungeze ukhona omunye futhi ongathanda ukuza ngalisisikhathi na ialtare lizavuliwe bangahle banga kungahle ukuba isikhathi sesedlulile kakhulu emva kwesikhashana sabakanje umoya ongcwele omkhulu uza ukhomba uJesu Kristu ephila emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili ubona yona impela imvelo yakhe yenza into efanayo njengoba ethembisa ukuthi kuyokwenziwa kunjalo ngijabula kakhulu ngani bangani nilabo bantu behora leshumi nanye abemi lapha ningena nje ngijabula kakhulu niyeza ngamunye wenu ukumbulani kube ngunkulunkulu onitshele ukuba nize ngokobuntu belingeke nikwenze kodwa uNkulunkulu unitshelile ukuba nikwenze manje ngenkathi laba bazalane lapha nami sikhuleka kwangathi inkosi uma umfundisi engapha impela noma yibaphi abazalane abakhonzisayo uzani lapha ninamabadla nezinto ngokuzungeza lapha uzani hlanganani ngokuzungeza nalaba bantu laba ngabantu odukile abanye babo abanye babo beza kokuqala futhi bami lapha manje inyukani ngo phakathi kwabo dzani ngo ningene phakathi kwabo zingenele wena nje ngo ubatshele ngingumelusi sibanibani ngilapha ukuba ngikhuleke nawe mfowethu ngiyakuthanda ngiyakuthanda futhi ngilapha ukuba ngikhuleke nawe bukani wozani abenu yenyuke lani ngapha yilani ngapha kunekamelo phakathi lapha abanye benu phezulu apa nje nakho ke ngenani ngo phakathi kwabantu nithi ngikumele usibani bani beka isandla sakho ehlombe lomunye umuntu uthi ngiza kuba ngikhuleke nawe dadewethu othandekayo mfowethu othandekayo ngiza kuba ngikusize kuKristu ngena nje ngo manje uthi mina ngizojabula ukukwenzela noma yini engingayenza sizokhuleka manje ngicela ibandla uma bezokhothamisa amakhanda abo kange nathi sisaye emkhulekweni ngamunye wenu ube usizitshelela umuntu uthola omunye umuntu obeke izandla zakho phezu kwakhe kumele uthi ngamunye ngena phakathi kwabantu ukuze ubeke izandla zakho phezu komunye umuntu nakho-ke ngamunye wenu ivumane ukuthi beninephutha futhi khumbulani lowo Jesu ofanayo manje ukhona lapho ngakho ngisize lokho kukhanya kukhona lapho ngaphakathi kwenu uKristu mceleni nje ukuba anithethelele noNkulunkulu uzonihlanza kuzo zonke izono selani khona lapho nje manje nomelusi uzoniholela ngqo ekuphendukeni futhi aqhubekele ngqo phawini nalokhu kuzokuxazulula Nkosi Jesu zileta kuwe kulobu busuku Nkosi honke lamaduku nezinto kwenkazimulo kaNkulunkulu ukuthi uzobaphilisa bonke ngamunye ngenxa yenkazimulo yakho Baba lezi zethameli sikubona ukhonjwe ngokucacile kakhulu ngezi lakho ukhonjwe njengomuntu wenkosi uJesu lapha ngesimo sikamoya ongcwele uhamba udabula kubantu wehlukanisa imicabango senhlizweni yabo uphilisa ukugula kwabo futhi ubabizele kuphendukeni indodana kaNkulunkulu enkulu enamandla Ngibalika wena baba njengezimpawu zokukhola kwabo kweyakho ekholiwe ezwini lakho elibikezelwe izwi owathi uyolenza ngiyethemba nkosi ukuthi uzoliqinisa kubo bangabakho bayizipho zothando ngibanika wena baba egameni likaJesu Kristu basindise bonke nkosi bagcwalise bonke ngomoya ongcwele siphe khona Oh Nkulunkulu phakade umoya wakho neziyawuma kube phezu kwabo ngenxa yenkazimulo yakho